Yo, it's Picasso, the street shifter homie,
NK2 Studios.
Haya ni mafuniko.
Na Nairobi, Kisumu, Mombasa. Rapping is my hobby. Nimekuja kuwafunika. Banana Nairobi, Kisumu, Mombasa. Rapping is my hobby. Nimekuja kuwafunika.
Buda, ukidhani mimi naanza unajichocha. Sabu mimi ndio kamanda, niko na gangi na naifunza. Nimeandika hizi stanza nikijua sitowafunika. Nimekuwa hizo enzi za kina kala mashaka. Hawezi nijua bila ya shaka. Utanitambua kwa vile biti ninazipaka. Nasepetuka wanashtuka kwa nipaka amefufuka. Mwekeni maviraka izo maspika juzi nakaa kupasuka. Juhudi zangu nikazamuchwa, ninangangana usiku kucha. Ilikuwa nimeficha makucha, but this time they should know that I'm a soldier. Hili jeshi la mtu moja, ila siku zote ni namba moja. Hi game ni ya wakubwa kahawezi. Enda ukauze mitumba.
Na Nairobi, Kisumu, Mombasa. Rapping is my hobby. Nimekuja kuwafunika. Na Nairobi, Kisumu, Mombasa. Rapping is my hobby. Nimekuja kuwafunika.
I've come to take over, not to take cover. If they see me in the battle, they know the game is over. They are coward, wana nipa walk over. Wakiwa bado wana jikokota. Mijavi na nalikunja, sifa zangu zinawafanya wana mwaga mavi. Siku ingine itawabidi wamevaa pampers. Hawa toshi, hawa madwanzi, wana hema, hawa na pumzi. Kategori yao ni hawa mnyonyezi na mlambezi. Mina flow kariba zambezi. Hili chokoni la shamba tayari linawika mjini. Mina roho kaya Idi Amini na wenye damu kajini. Misiwezi cheza chini, jugemi yangu siya chini. Mini mso, niki back. Wana eka mikia kwa matoka.
Na Nairobi, Kisumu, Mombasa. Rapping is my hobby. Nimekuja kuwafunika. Na Nairobi, Kisumu, Mombasa. Rapping is my hobby. Nimekuja kuwafunika.
Nasema haya ni mafiniko, haya ni mafiriko. Itabidi mefanya tambiko, juu nimekuja na mpia muamuko. Nimekuja na vishindo, Picasso mina saka bingo. Wenye chuki toka kama shingo, kutus na time na vishingo. Kwenye hili dude miniko single, itabidi me build acts. Cause I've opened the damn lyrics. Masela mina mwaga damu, kushinda enzi za kina Sadamu. Sina kinyongo na wapa salamu, na eka kando karatasi na kalamu. Nikijua hili goma, limefika kwa anga zenu.
Kwa anga zenu.
Na Nairobi, Kisumu, Mombasa. Rapping is my hobby. Nimekuja kuwafunika. Na Nairobi, Kisumu, Mombasa. Rapping is my hobby. Nimekuja kuwafunika.
Yeah, nikiwa na gusto. Usitubutu, utayaona makuu. MK2 Studios.